Deuteronomy 3 verse 1. Sasa siphenduka sakhuphuka ngendlela eya eBashani. U-Og inkosi yaseBashani waphuma sihlasela. Yena nabo bonke abantu bakhe ukuzokulwa ngase-Edireyi. Verse 2. UJehova wayesethi kimi, ungamesami ngokuba ngimnikele yena nabo bonke abantu bakhe nezwe lakhe esandleni sakho. Wena wenze kuye njengalokho wenza kuSiyoni, inkosi yama-Amori owahlala eHeshiboni. Verse 3. UJehova uNkulunkulu wethu wayesesinikela esandleni sethu naye u-Og inkosi yaseBashani nabantu bakhe bonke samnqoba akwaze kwasala muntu kuye. Verse 4. Sathatha yonke imizi yakhe ngaleso sikhathi akubangakho muzi esingawuthathanga kubo, imizi engamashumi ayisithupha sonke isifunda sase-Arigobi umbuso ka-Og eBashani. Verse 5. Yonke lena yayiyimizi ebiyelwe ngezingange eziphakemeyo namasango nemigoqo ngaphandle kwemizana eminingi kakhulu. Verse 6. Sayichitha sayiqeda njengalokho senza kuSiyoni inkosi yaseHeshiboni. Sichitha siqeda yonke imizi namadoda nabesifazane nezingane. Verse 7. Kepha izinkomo nempango yemizi sakuthatha kwaba impango yethu. Verse 8. Salithatha leso sikhathi izwe esandleni samakhosi ama-Amori aphesheya kweJodane kusukela esigodini sase-Arinoni kuze kube sentabeni yaseHemoni. Verse 9. EliHemoni elibizwa ngamaSidoni ngokuthi i-Isiriyoni nama-Amori alibiza ukuthi iSeniri. Verse 10. Yonke imizi yasethafeni nalo lonke lawagiliyade nalo lonke iBashani kuze kube sesaleka nase-Edireyi imizi yasembusweni ka-Og eBashani. Verse 11. Ngokuba u-Og kuphela inkosi yaseBashani wasala entsalini yamarefa, bheka ibhokisi lakhe laliyibhokisi lensimbi, angithi liseraba kubantwana baka-Amoni. Ubude balo babuyizingalo ezishagalolunye nobubanzi buyizingalo ezine ngokwengalo yomuntu. Verse 12. Lelozo salidla leso sikhathi izwe elisukele Aroweli elisesigodini sase-Arinoni nengxenye zintaba zakwaGiliyadi nemizi yalo sabanika khona abakwaRubeni nabakwaGadi. Verse 13. Insale kaGiliyadi nalo lonke iBashani umbuso ka-Og nganika lokho ingxenye yesizwe sakwaManase sonke isifunda sase-Arigobi neBashani lonke libizwa ukuthi izwe lamarefa. Verse 14. UJayire indodana kaManase wathatha sonke isifunda sase-Arigobi kuze kube semkhawulweni wamaGeshuri nowamaMahakhati wasibiza lona iBashani egama lakhe ngokuthi iHawoti Jayire kuze kube namuhla. Verse 15. Ngamnika uMakire lakwaGiliyadi. Verse 16. AbakaRubeni nabakwaGadi ngabanika okusukela kwaGiliyadi kuze kube sesigodini sase-Arinoni phakathi nesigodi kwaba ngumkhawulo nasemfuleni iJaboki elingumkhawulo wabantwana bakwa-Amoni. Verse 17. Ne-Araba futhi neJodani elingumkhawulo kusukela eKinereti kuze kube selwandle lwase-Araba ulwandle lukaSawoti phansi kwemthambeka yasePisiga ngasempumalanga. Verse 18. Ngaleso sikhathi nganiyala ngathi uJehova uNkulunkulu wenu uninikile lelizwe kubani lihle, niyakuwela nihlomile phambi kwabafowenu abantwana bakwa-Israyeli nonke ningamadoda anesibindi. Verse 19. Kepha umkenu nabancane benu nezinkomo zenu, ngiyazi ukuthi ninezinkomo eziningi bakuhlala emizini yenu engininike yona. Verse 20. UJehova aze apha abafowenu ukuphumula njengani, nabo badle izo uJehova uNkulunkulu wenu ayakubanika lona ngaphesheya kweJodane andukuba nibuyele kube yilona lo wezweni lakhe engininike lona. Verse 21. Ngamyala uJoshua ngaleso sikhathi ngathi amehlo akabonile konke uJehova uNkulunkulu wenu akwenzile kulawa makhosi amabili, kanjalo uJehova uyakwenza kuyo yonke imibuso eniyidabulayo. Verse 22. Aniyukubesaba ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu nguyena onilwelayo. Verse 23. Ngaleso sikhathi ngacela kuJehova ngathi. Verse 24. Nkosi Jehova, uqalile ukubonisa inceku yakho ubukhulu bakho nesandla sakhe sinamandla, ngokuba ngumuphi uNkulunkulu ezulwini nasemhlabeni ongenza njengemisebenzi yakho nanjengezenzo zakho zamandla na. Verse 25. Ake ngiwele ngilibone izwe elihle elingaphesheya kweJodane, leyo ntaba enhle neLebanoni. Verse 26. Kepha uJehova wangithukuthelela ngenxa yenu akangizwanga. UJehova wayesethi kimi, mawudele ungabe usakhuluma nami ngale ndaba. Verse 27. Kuphukela esiqongweni sasePisiga, uphakamisele amehlo akho ngasentshonalanga, nangasenyakatho, nangaseningizimu, nangasempumalanga, ulibhenga amehlo akho ngokuba awukulwela leli Jordani. Verse 28. Kepha yala uJoshua umqunge isibindi, umqinise ngokuba uyakuwela phambi kwalababantu abenze ukuba balidle izwe oyakulibona. Verse 29. Sahlala-ke esigodini esimalungana neBethi Peyori.